ambe watimina ikusisan pale de sport salamatu maika la bamako anibal nyondan do kurum karli baro de besena kadaka atukaka kadamine ngentan ulo flawati anibal nyondan do farafina jamana konon tobena yimi kenekan na toro challenge trophy musumanu anibal tanaw minu simat mesam gankan junioru ani musumanu minu simat mesantan segi kan kadeu anyondan be ulu de kofo jamana konon ton kelo kelib nan ekibi fla flaye kanawni rota nyondan ina mime damne bi arabadoyena ka kunche karnata avril kalon tlemone saba colonel chek tunkara mali anibal federation nyama kafola aniso jalendo mali farkulonyen je ministre so kele ka mali drapo di mali musumanuma anibal tanon ukata faso mali ba kongorota keninka
ka ira ku faso bararo wa drapo uganga yanga fadan aniso jalendo la aya fo demisionu musoro uchesiri ka mali kuna wolo pete takana ekip nasional la anjikiba kan go barage entraîneur ko fuwe wa ke model nyuma ka misale nyuma era demissionuna ka obla sira nyuma wona mo wonne no wona mo go bugo ka usego ira
colonel chek tunkara mali andibal federation nyuma e wili kalase
ka fo mali de kuna wolo toro nala sona ambassade fadana demissionu fena o promesse dama ka fo ko kuluko ngu sebege chogomi kupu yarakato malla kanga sportaru befo ka yini befe bega bo ka demsonu demain palais des sports ani 26 mars la kadou we jouer 26 mars la palais des sports la junior we jouer
mali jatigi cap vert gambie guinée bissau guinée conakry sierra leone sénégal mauritanie ani maroc o jamana o andbal tanaw musumanu junior ni kadou de benoni rota nyong daina veu wa bamara to la bamako siaka traoré kala sibido